We are thankful that we can be back again. The time was very nice.
Siyabulela ukuba sinokubuya kwakhona. Laxesha belilihle kakhulu. Sonke ngabanye singabalisa okuninzi. Kodwa silapha khona ukuze sive ilizwi likaThixo.
Because it has been a direct blessing to us.
Kuza umele ba sithethe izinto ezimbalwa.
What impressed me.
Ngokuba ithe yayintsikelelo engqale kuthi. Into ethe yanika umdla nangokwam. Hayi kuphela uba iyanika mna umdla. Kodwa yinto endithembayo. Ukuba izawushiya impembelelo yokugqibela kum. Lithemba elingena kujikwa abanalo abantu kuThixo.
Why should we be afraid?
God has ngaqondi oko apha ngenyaniso ukuba ubungekho phayana.
He has brought us back. We are here.
Umzalwane usixelela nje ngendlela elula bakutheni na kumele soyike. UThixo usithembisile lo mhlaba.
He has given us the connection to this man. And that we
uthe wasibuyisa silapha.
But also a person who lives in the land, in whose heart
kwaye yena uya kusikhathalela.
But these people cannot yet believe, but their time is coming.
Ngenyaniso siyavuya enkosini uba uthe wasinika ukuba siqhakamshelane nayo le ndoda.
In one day, a whole land was born, and in one hour, a nation was called into being. So we know
kwaye hayi ukuba asibonanga umhlaba kuphela, kodwa sibone umntu lo ophilayo kulo mhlaba. Lo enhlizweni yakhe kukuninzi okwenzekayo. Kodwa ababantu abanakukholwa okwangoku, kodwa liya kufika ixesha labo. Kwaye xa lifika liya kufika ngokuvuthuza nje okunye, ngokuba kubhaliwe ngaye umprofeti bangemini enye ilizwe lonke lazalo. Kwaye ngeyure enye isizwe sabizwa ukuba sibekho. Ngoku siyazi ukuba uThixo unecebo lakhe. Eyona nto encedayo enkulu ke uThixo asinike yona kukuba singafuni ukubaguqula aba bantu. Asifuni ujika umJuda abe ngumKristu. Ewe, asifuni ngokunjalo asifuni ujika umKristu abe ngumJuda. Yonke into ingolungelelwano olungcwele ngokwesiphelo esingcwele. Nixolele ke oluphawu kakuhle kakuhle ayilo lapha kwincoko mhlambi esemfihlakalweni ingabi lungile. Salma Gandhi umntu wayisebenzisa amazwi kamzana Branham. UThixo akanakwenza nto ngaloo nto. KuThixo yonke into ingokoqobo lwayo. UmJuda ngumJuda ngokoqobo lwakhe. Ibandla libandla ngokoqobo lwalo. Indalo kaThixo yindalo kaThixo. Kwaye uThixo uvelisa ngokohlobo lwayo ngokwembewu ethe yahlwayelwa. Kumele nditsho ukuba kum oku ngokunjalo ithe abaluhambo lusikelelekileyo. Sikufune kakhulu ngaphezu kolunye uhambe sibanalo izinto ezininzi zithe zabantsha kum kwaye ndiye ndavuya kunye naye wonke umntu ubuhle bomhlaba wakwaserayeni kukuba njengoba etshilo omnye wabazalwane uba yonke intaba ifile kodwa kunjalo iyaphila oku akumele ukuba kubonakalisa intaba yaseziyoni uba ayinabomi kodwa xa sithi sibone izinto ezenzeka phaya ngokuqhagamshelene nalicebo losindiso yonke into iyaphila kuthi wonke umfula okanye iyordane ilwandle lasegalili yonke into oyibonayo ifile okwelithuba kodwa iye iphile xa usazi ukuba uthixo wenza into phaya ukuba uzityhilile phaya nantsiya intama yeminquma nantsiya intaba yemoriya nantsiya intaba yeziyoni yonke le mibono eyahlukileyo neentaba nemifula yonke into izayo ebomini kwaye inyaniso engcwele iba phambi kwamehlo ethu akukho kumkhanyela uthixo kubani onokuxoxa aphikise uba ikhona intaba imoriya okanye athi intaba yeziyoni ayikho apha okanye kubhaliwe nje intaba yeminquma phaa kuzakariya isahluko seshumi 4 intaba iphayana zonke izinto zibhaliwe njengenyaniso eziphilileyo ukuze wonke umntu ongakholwayo ahloniphe uthixo uthe wagcina wagcina isikhumbuzo emhlabeni ushiye uphawu lwakhe kubo bonke abo athe wathetha kubo abo athe wasebenza kubo bekusikelekile kwakhona nje pha egadini apho likhoyo ingcwaba futshane nendawo yamathambo loo nto isebenza yintsebenzo enkulu kuthi kunjalo amehlo ethu akokomoya ajonga ngaphaya zonke ezi zinto esizibonayo ngamehlo asemhlabeni ajonga phezulu kulowo ukho kwiindawo zonke kubo bonke othe waphumelelisa icebo losindiso sithe saqonda nje kakuhle ukuba uthetha ukuthini umprofethi uAmos bamusani ukufuna iBhetheli ningangeni eGilgali kodwa funani inkosi niyakuphila sithe sawubona umhlaba kodwa sithe samfuna uThixo othe wazityhila yinto entle xa ukwazi ukwahlula phakathi kwezinto zimbini xa ukwazi ukushiye kuphaphamile unoncedo lukaThixo into esiyivileyo leyo kwakhona kum njengoba benditshilo ngaphambili ibiyintsikelelo emva koko size ngokungqaleyo kwinqaku xa into esiyibonayo emhlabeni ibonakala emihlweni ethu kwaye isikhumbuza ngako konke okuThixo akwenzileyo makube kanti kukwimihla kaMoses kwimihla kaAbraham kaIsake noYakobi kwixesha likaEliya okanye nanini na yonke into ngokuphandle iphambi kwamehlo ethu kwaye iyasikhumbuza ukuba uThixo ukwenzile oku kwaye kufike ke elinqaku linye uThixo soloko enabantu aba anokuthetha kubo aba anokusebenza ngabo kwaye eyona nto enkulu mhlawumbi ethe yasibekela kum ngomhla wokugqibela inyaniso yokuba nditsho nelizwe lesithembiso belingeno kuba into eliyo ukuba abantu bakaThixo babengabuyanga ukuba babengabekanga isandla sabo basebenze iminyaka eliwaka babekhona abanye yonke into kwakusenkangala kubharhiwe komile sukela ukuba abantu bakaThixo babuyelayo bathe basebenzisa izandla zabo makuthethwe oko. Ngoku ayilolizwe nje lesithembiso baze basonge izandla zabo ezifubeni zabo kodwa babuyela baze basebenza ngezandla zabo. Leyo yayintshumayelo enkulu kakhulu kuthina njengebandla lenkosi elibuyisiweyo abathe baziswa kwizithembiso zikaThixo kule mihla yokugqibela. Kumele singabeki izandla zethu emathangeni sithi hayi kuThixo uzakwenza yonke into. Thixo sele eyenzile yonke into ngoku lityeli lethu ukuze uThixo akwazi ukuzalisekisa ngathi into athe wasibuyisela ukuba siyenze. Ukutsho ke hayi nje ukujonga umhlaba kodwa ukuba siguqulele kubuyele egadini kaThixo. Inhlango kwakumele uba idubule apho kuyawuba khona imithi kubantu wayityalayo ngabantu ababuyelayo kubantu wavumela ukuba bakhulise nguThixo ababuyisele ekhaya. Kodwa masinyaniseke uThixo udinga abantu nabantu badinga uThixo. Yonke into kumele ihambisane kakuhle enye nenye kwaye kulapho sifumane kanye umbono isifundo esingumbono kwaSirayeli. Kwaye xa umzana wethu Gold nawathi xa umbuza zinjani izinto phaa kwintshaba uthi asoyiki. Kwaye kutheni kunjalo? Ngokuba yena nabantu bakwaSirayeli bagcwele kukumthemba uThixo. Leyo ke yimfihlelo leyo. Cinga ke ukuba abantu bakwaSirayeli babesoyika kuzo zonke ezi mfazwe zintlanu bekunokwenzekani ngeboyisekile. Kodwa ngoku bakwilizwe lesithembiso banokungafihlisi banesibindi ngokuba baphaya ukuba bebeseyiphutha okanye e-Iraq ngebesoyika. Kodwa ngokuba bakwindawo le uThixo befuna ukuba babe kuyo ngoku banokungafihlisi okukhulu. Yinto esiyivileyo le kwilizwi lokuvula. Ndithe mna kum mhlawumbi umoya kaThixo ukubeke entliziyweni yam ndiye ndeyiseka ekubeni ndiyithembe iNkosi. Ndithe ndeyiseka uba ndimthembe kakhulu ngaphezulu kunakuqala. Ezo ibiza intshumayelo ezinjalo kum andinakuxela mntu ngolo hlobo. Udabi phayana mhlawumbi alukapheli kodwa wasixelela yena ngokwanela okukhulu ukuba awukho nanye inqwelomoya yotshaba eyakhe yabhabhela phezu kwendawo yethu. Sibabonile phambi koba babesemoyeni xa bephezulu siyabahlisa. Kwaye uthi abangamashumi alithoba ngemini enye isebenza ngolo hlobo, isebenza ngolo hlobo. Yinto emangalisayo le. Singafunda okuninzi kwaye into entle uthi uThixo usijongile kodwa thina kumele siqaphele. Ewe, sinokuthi okukuvakala njengomqondiso ngaba ikonjalo uba uThixo usijongile ngoku ngaphantsi ucinge ukuba hayi ke singavala amehlo ethu ke oko nakanye koko uthi nje uThixo usijongile kodwa kumele siqaphele ungafunda okuninzi kukho oko nam ndikhe ndakuzama kuzo zonke ezintetho kunye nento ethethiweyo ngokulula nje ukuthandaza uthi Nkosi ndenze ukuba nditsale ndifunde kuzo zonke izifundo ndidinga ukuba ndikwazi ukuhambela phambili ndingathandabuzi ndithembela kuThixo ophilayo kwaye ukuba sithetha ngokomoya emhlabeni wesithembiso ngoko kunjalo singamthemba uThixo kuba ngoko sisemhlabeni wasekhaya ngoku asikho kwindawo yobuhambi kodwa sisemhlabeni kaThixo kuba sisemhlabeni kaThixo utshaba alisenalungelo phayana ukuba sisendaweni ethile ngoko ke sisendaweni yotshaba kodwa ukuba sikwinqanaba lezithembiso ezingcwele zeli xesha ngoko sisemhlabeni kaThixo kwaye naphi na unyawo lwethu lunyathela khona ngokholo uThixo ufuna ukusinika loo ndawo yanga iNkosi ingandibonisa mna umzani wam uRusi nomzani wam uSmith sonke njengabazalwane ukuba sithe sathatha uxanduva phambi koThixo ophilayo kwaye asisalungelanga ukuba silubukele nje utshaba lusenza undothanda kodwa sifuna ukuzibeka sizibonakalise kuThixo ngendlela elula nangokuthobeka kodwa sigcwele kukumthemba entliziyweni zethu sibone ukuba loluphi na uloyiso anako ukusinika ngaba asivanga nangamatyela amanintsi malunga nokholo nokuthemba ingaba akuculwanga nakwakhona nakwakhona emhlanganweni kamzana uBranham othi kholwa kuphela yintoni na ukholo ukholo kukuqiniseka ngento uThixo ayithembisileyo ongekayiboni ngamehlo akho kodwa yingqiniseko yangaphakathi ebambelele elizwini likaThixo njengeankile yinto uThixo ayithethileyo le kwaye yinyaniso ilolo hlobo hayi ngolunye uhlobo ukuba sicinga ngolo hlobo ngaphakathi kwethu siyithembe iNkosi ngolu hlobo ngokwamaFilisti nazo zonke iintshaba kuzawumela ukuba ziyiseke njengoba etshile umzana uRusi izolo sibonile kule ndawo inqwelo moya yodabi kwaye ndilungile namhlanje ukuba ndithi Thixo wam ndiyakubulela ngako konke oko kuthe kwenzeka ukusukela ekuqaleni kwexesha kodwa Nkosi sukela uba unguye usafana yenza into namhlanje eza kubonakalisa ubukhona bakho intle xa sinokuva okanye sifunde malunga nento uThixo ayenzileyo kodwa kuba kuhle kakhulu xa sinothi sibe namava ngako oko uThixo akwenzayo ngoku kwaye kulapho ithemba lethu nomnqweno wethu uyakhona kuba iNkosi izitshile ngokubonakalayo ngokuvakalayo ngokubambekayo ukuba azitshile ebantwini bakhe ngalo ubabalo kwaye sinalo ilungelo uba simlindele ukuba azitshile kuthi kwaye siyabona kwaye sele sikuthethile nje ukuba abantu bakwaSirayeli babeka isandla emsebenzini baze babuyela ngokwesithembiso sikaThixo kwaye uThixo uyabavumela ukuba baphumelele kuyo yonke into ngaphezu kwabo bonke abanye abantu ngokuba unabo ingaba inkosi ayinawukwazi na ukwenza izinto ezingaphezulu ebandleni na sonke isihlwele siyindimbane kwizizwe zonke ingaba inhliziyo yakhe ayivuthi na ivuthela abo wabafelayo nikela ngegazi lakhe nobomi ngokuqinisekileyo kodwa thina esasiphaya kwaye abakhoyo apha kumele sithathe into ibenye sihambe nayo njengesifundo ethi masithembele kuThixo othe wasikhokhela sayekhaya ithemba elingenakubuyiswa lokuba uThixo uma ngelizwi lakhe ame nabo abo bathe balamkele ilizwi lakhe ngabo uyawukwenza ukuba kuzaliseke phaya emhlabeni wesithembiso nalapha nakulo lonke ihlabathi kunye nakwabo bathe balikholwa khole izithembiso zakhe ngeli xesha into esiyidingayo luthando olusidibanisayo lusibophelela kuThixo lisibophelele omnye komnye ngokudibana okunjalo olungenakuqhawulwa kathina nje ebandla likaThixo sibanhliziyonye sibe mphefumlo omnye uThixo akayikwazi ukunceda akanakwenza nto ngaphandle obanqinela ilizwi lakhe soloko izinto zisayemva nangaphambili sifuna ukulungisa izinto ezithile phakathi kwethu asikabikho kulungelelwano olungcwele loba sisetyenziswe sisikelwe nguye ngethuba siqala ukuthembela kuThixo wethu ngokugqibeleleyo ngokupheleleyo siyekele yonke enye into kuThixo ngamanye amaxesha siziva sinoxanduva sithethe ngezinto esingazaziyo ngokwaneleyo esingazibonanga ngokupheleleyo senze impembelelo phakathi kwabantu bakaThixo ayilunganga ke loo nto uThixo uyinyaniso elizwini lakhe uyinyaniso ebantwini bakhe masikwazi uzicikide izinto sithembele enkosini sibone uba kokwenzeka ntoni uThixo akanakwenza nto ngaphandle kokuba ame nento ngento ayithethileyo amehlo amawele pha kuIsaya isahluko samashumi amane umqolo shumi amane anane funde umqolo wamashumi amabini ananye ethi khumbula oku Yakobi Israyeli ngokuba wena ungumkhonzi wam nindithenda kubumba wena ungumkhonzi wam Israyeli ngokuba andi kukulibala ndilucimile njengelifu elingqingqwa urheqo lwakho nezono zakho njengelifu elisibekeleyo buyela kum ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela memelelani mazulu ngokuba uYehova ekwenzile dumani zinzulu zehlabathi gqabhukani nimemelele zintaba hlathi nani nonke mithi ekulo ngokuba uYehova emhlawulele wamkhulula uYakobi esihombisile ngoSirayeli uThixo uthe wenza izithembiso ezihle kwaye ngela xesha lokuzaliseka kwazo amazulu aza kuvuya ngokuba inkosi izalisekisile yaba lixesha elide phakathi kwesithembiso nokuzaliseka kwazo kodwa xa uThixo eqala ukuzalisekisa oko akuthethileyo, amazulu aya kuvuya ngoba iNkosi yakwenza oko. Kwaye nathi okunjalo siphila kwixesha kwelo uThixo azalisekisa oko akuthembisileyo. Culani mazulu, nikhwaze nina zinzulu zehlabathi. Kumqolo amashumi amabini ananye ithi, utsho uYehova umkhululi wakho, umbumbi wakho kwasesizalweni, ukuthi mna Yehova ndingumenzi wento zonke, umaneki wezulu ndedwa, umntwabululi wehlabathi ndingenabani. Umtshitshisi wemiqondiso yabaphololoza into engeyiyo, umgezisi wabavumisayo, umbuyisi wezilumko umva, umzulisi wokwazi kwazo. Umisi welizwi lomkhonzi wakhe, umzalisi wecebo labathunywa bakhe. La ngamazwi kaThixo wethu, kwaye siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke ukuba siphila kwixesha elibalulekileyo, kwixesha elixabisekileyo lobabalo, ixesha elo uThixo azisa umsebenzi wakhe ukuba awuzalisekise. Kwaye siyavunyelwa uba sikubone sibe namava ngakho, sibe nesabelo kuso. Singobani? Ungubani wena? Ndingubani namna uThixo? Abantu abakhathali nakanye ngathi, singobani nathina ukuba sixabiseke kangaka, sibe semgangathweni emehlweni kaThixo? Ngubani okufanelweyo oko? Ngubani othe wamfuna uThixo? Ngaba uThixo akafunanga thina? Besinokuhamba siye phi na uba siyomkhangela? Besinokumfumana phi na? Weza kuthi waze wazityhila kuthi, wasihlangula, wasibiza ukuba siphume. Njengoba kubhaliwe apha, ndithe ndalukhupha urheqo lwakho njengelifa elimngqingqwa. Siyazi ukuba mangaphi na amafu athe agqitha kuthi kwisithuba sethu sobomi, kwaye onke athe anyamalala wasekho phayana, kuza matsha ngokunjalo anyibilike kwakhona. UThixo unika umfanekiso ke apha uthi, ndithe ndalucima urheqo lwakho njengelifu elimngqingqwa, nezono zakho njengelifu elisibekeleyo. Mangapha amaxesha apho sihamba khona inkungu ibe mngqingqwa side sibe ngathi asizubona. Kwaye ilizwi likaThixo lithini apha? Lithi, ndilucimile njengelifu elimngqingqwa urheqo lwakho, izono zakho. Aphi ngoku onke amafu ebekhona, onke athe anyibilika awasekho? Ziphi izikreqo zakho ngoku nezam, izono zakho nezam? Yothe yaphakanyiswa njengenkungu, njengelifu. Kwaye sifuna ukukholwa oko kanye kuko konke, ngaphandle kokuba sibekelwe sigqunywe lilifu ngoku inkungu isingqungile. Bakhona abantu abakwelinqanaba, abayiqapheli into uThixo ayenzileyo. Masikholwe, sikholwe into ilizwe liyithethileyo, into iNkosi eyithethileyo. Ndilu, hayi uba ndiya, ndilucimile njenge lifeli mngingwa ukeko lwakho. Nezono zakho njenge lifeli sibekeleyo. Beko nabantu abagcwele inkungu. Yonke into abayithethayo nje iphakathi kwenkungu. Kodwa kuba besithe sabanamava ngakho ukugqophoza kwelanga. Ngoku besiyawukazi kakuhle ukuba inkungu kumele imke. Ilanga liyayisusa inkungu kuze kucoceke nje kukhanye phezu kwethu. Kwaye oko kwenzeka ngobaba likaThixo ngawo umnqamlezo waseGolgotha. Kodwa qala unyana kume ilanga kumele ligqobhozele kuthi ukuba bekungenzekanga oko ngoko besizaba kwelinqanaba. Kodwa ngokuncedwa nguThixo siyaqaphela ukuba uThixo uthethile kwaye uthe wakuzalisekisa oko akuthethileyo. Ngubani na unokothuka xa ngokubhaliwe baculani mazulu ngokuba inkosi ikwenzile. Memelelani nina zinzulu zehlabathi, qophozelani eculeni, uthe wahlangula abantu bakhe. Na bonke abahlebi nazo zonke abavumisi abazenza ukuba baxhumeke kwimeko ezithile, manikwenze kucace ukholo aluxhomekekanga kwimeko. Ukholo lubambelele elizwini likaThixo njengeankile. Zinintsi iingcingangcinga phakathi kwamakholwa, badibanisa izinto noku nokuya nezinto ezahlukileyo. Kwaye awudingi uba ucinge nje njengoba abantu abadala amanye amaxesha batshoyo bathi ukuba ikati baleka isukenene nasenxele koku noko kuzawukwenzeka. Akudingeki ukuba ibeze izinto ezinjalo. Yonke into engakholwayo engenziwanga ngokwelizwi likaThixo ayidibenanga nokholo kodwa idibene nokungakholwa. Ngokunjalo neengcinga nje uThixo ufuna basikhole ilizwi lakhe. Ndiyathemba siyaqaphela oku. Emva koko siza kuncedeka. Culani mazulu ngoba inkosi ikwenzile. Ukukholwa njengoko sitshoyo isibhalo, ukholwa ngendlela ekubhalwe ngayo apho. Kwaye uThixo akanokwenza ngenye indlela, kumele kwaye uya kukuzalisekisa oko athe wakufunga, oko kungqinela ilizwi labakhonzi bakhe, kwenza icebo labathunywa bakhe. UThixo nguThixo othembekileyo, akayi kuvumela namnye kubakhonzi bakhe ukuba aze azihlazise. Mhlawumbi ngabalihlazo kwexesha, kodwa ekupheleni siyakuqaphela ngokucacileyo ukuba uThixo benendlela kuthi. Kwaye kubuya kuzizukisa alingqinele ilizwi lakhe. Akanatyala mntwini le mpendulo. Malibongwe lidunyiswe igama lakhe. Amen. Ndiyakholwa sonke sinaso isizathu soba siyidumise inkosi ngalo ilizwi layo elixabisekileyo elingcwele aluthethileyo kuthi. Kwaye siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke ukuba uThixo uyasebenza kwaye uya kwenza lizaliseke ilizwi lakhe athe walibeka emlonyeni wabakhonzi bakhe. Kwaye bekumele nimangale nje. Ndiye ndafunda mganyana ngaphezu komzana uFrank kwisahluko esinye. Kumele ukuba kungqinelwe kwakhona. Lo mqolo ubhalwe apha ngenyaniso nihlasele ngokuba amehlo am namehlo ethu sonke bebephayana ayabona okanye abonile ukuba kuthe kwakhiwa kwakhona. Bazalwane nodade,
has put it in their hearts.
Ezona zindlu zimangalisayo ziyakhiwa pha. Wonke umuntu obepha ukubonile nokuba ngama-Arab noba ngamaYuda.
But it has to happen.
Ezona zakhiwo zihle ziyakhiwa phayana. Singathi lizwi lizalisekile. Alinakusilela ekuzalisekeni. Ixesha kumele lifike. Apho lifumana ukuzaliseka kwalo. Kwaye sithe samangala kuphela ukuba kwakhiwe kakanani na kwiminyaka emibini le besingekho kuyo phayana. IYerusalem ithe abankulu kakhulu. Izakhiwo zihle kakhulu. Singatsho nje kuphela. Bakumele kuba kwakhiwe kwakhona kwaye ngenyaniso kuya kwakhiwa kwakhona kwaye ngezixeko zakwaYuda ziya kwakhiwa kwakhona kwaye singatsho sithi ixesha lifikile kulo uba kwenzeke kwaye ndiyawuphakamisa iindawo eziphezulu kuko oko ngathi ngaba uThixo uyazakha kwakhona kanye ngubani ozakhayo sivile ukuba udinga abantu kwaye bakhona phaa ngenxa yaloo nto kodwa uThixo uthe wakubeka entliziyweni zabo siyakholwa oko ngeentliziyo zethu zonke ayikwenzekanga ngesaquphe mhlawumbi abakwazi into abayenzayo kodwa kumele kwenzeke ngokuba kuthethiwe kwaye ngokuba kubambele ilizwi likaThixo njengeankile lilizwi lesiprofetho ewe kwaye sakhelwe phezu kwesisekelo sabapostile nabaprofeti apho inguYesu Kristu ngokwakhe ilitye lembombo siyavuya kakhulu isenza ukuba sivuye kakhulu singavuya kwaye ndicinga uba kungohluka mhlawumbi kodwa kumele ukuba sivuye simemelele hayi ngokuba sibone uIsrayeli kodwa ukuba ilizwi lizalisekile nantso into ngokuba ilizwi lizalisekile lithethiwe iminyaka emininzi kwangaphambili kwathethwa phambi bafika uKristu siyabona uba kumele kuzaliseke okutsho kwinzulu kuthi yoma ndiza kumisa imifula yakho yinto le ephantse engapha kokwazeka kodwa siyabona ukuba ulwandle luyoma kubhaliwe apho bazanotate ngamanye amaxesha singadlula isicinga uba akho nto liyithethayo kodwa uThixo uvule amehlo ethu ukuze sibone ukuba yonke into iyazaliseka kwimvelo ngokunjalo nakokomoya bazalwane nodade ingaba kumele senze ntoni na kumele nje sizise uzuko kuThixo simbulele ewe thethiwe apha nje ngendlela emangalisayo kuba itsho ngo Cyrus uba ungumalusi wam uyakwenza konke endikuthandayo utshe nakwiYerusalem ukuba uyakwakheka ukuphindwa kwesibini apha kulo mqolo mfutshane kwaye sikubonile ngawethu amehlo uyamangalisi ngaba sivuyina sivuya kunye nabo ngokuba siyibona yonke into bakumele yenzeke ngendlela uThixo athetha athanda ngayo hayi ngendlela abantu abathanda ngayo enye into yazi abantu banomsindo banomsindo iintshaba zinomsindo nditsho nakwilizwe lethu abantu banomsindo bachasene nokwakhiwa nazonke izakhiwo kodwa akukho mntu nokuyibuyisa bahamba indlela yabo abayazi bakutheni kodwa kumele kwenzeke ngoba ilizwi kumele lizaliseke ingaba imangalisi loo nto ilizwi likaThixo liyamangalisa linamandla kuwe nakum abathe bakubona kwaye siyabona sithi izinto azihambi kakuhle singathi zingcono ngaphezu kokuba sikuko. Singathi kukhona impembelelo enkulu winjalo. Kodwa phansi wonke umntu unendlu yakhe, unendawo yakhe. Ngubani engamelanga asebenze wonke umntu sonke? Kodwa yintoni? UThixo abasikelele. Abafundi kubekanye bafunda kathathu kanye kane enyakeni ngabayontsikelelo leyo kuThixo. Abantu abanjani na? Ilizwe elinjani na elinikwe bona? Ngabantu abanjani? Abantu bakaThixo. Abantu bakwaSirayeli. Intshaba zinomsindo. Wathi sanikela nje nasezintshabeni zethu. Isiqhamo sethu siya kwisithebo sikakumkani eYordani. Kodwa ngokufihlakeleyo, bazalwane nodade, okunye kukubona koko moya komtshakazi. Abantu bangama babe nomsindo malunga nento uThixo ayenzayo kwabanga bakhe, ukuba uyabasikelela abantu bakhe, ukuba ume nabantu bakhe. Bayadikwa kwaye bangaqala kumacala onke. Kodwa asidingi kuba soyike, siyaphambili ngokholo kunye nomsindisi. Siyaphambile kunye nenkosi yethu njengoba lisitsho iculo. Bazali nodade abathandekayo, ngokwangaphandle abantu baIsrayeli bacinezeleka kulo lonke icala, kodwa isandla sikaThixo siphumla phezu kwabo. Intsikelelo kaThixo iyathululwa kubo, hlabathi lonke lingatshixizelisa amazinyo. Kodwa isandla sikaThixo asibuyiswanga umva soluliwe, kwaye kushiyeka soluliwe. Kwaye kunjalo ke kubantu bakhe nakwibandla lakhe. Utshaba lingatshixizelisa amazinyo alo, ukuba lingazama ubachitha kanjani abantu baIsrayeli babe mzakalisa. Kodwa singathetha into enye, isandla sikaThixo philayo soluliwe phezu kwabantu bakhe. Umzana Branham wathi, oku kuhamba kanye omnye nakomnye. Zintanda, uThixo akawululanga isandla esinye, ulule zombini, esinye phezu kwaIsrayeli, esinye phezu kwebandla. Oh, andazi oku ingaba kusongameli na. Ngaba asivumeli basikubone ngobabalo, hayi ngokuba sinqwabalala, kodwa ngokuthobeka nje singathi uThixo uthembekile. UThixo uyaligcina ilizwi lakhe, into ayithembisileyo uyakuzalisekisa, kwaye akekho umntu onokumisa oko. Ewe, emva koko wonke umntu angathetha into ayithandayo. Asifuni ukuphindaphinda amazwi anokuthethwa zintshaba zethu, kodwa sifuna ukuphinda amazwi okudumisa uThixo wethu, kwaye sifuna ukumdumisa uThixo wethu. Simnike imbeko nozuko. Kumangalisa kakhulu kuba sikwazi konke oku. Inkosi ithe kuYohane isahlo seshumene esithandathu kumqolo wamashumi amathathu anesithathu, ezi zinto ndizithethile kuni ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini niyakuba nembandezelo. Yomelelani, mna ndiloyisile ihlabathi. Ngaba kumangalisi na oko, kodwa yomelelani, uloyisile ihlabathi. Bazali nodade abathandekayo, nathi singaba ngabeyisi kuphela ngaye. Indumiso nombulelo, ezi zinto ndizithethile kuni ukuze nibe noxolo kum. Zintanda, kuphela kuye sinokuba nalo uxolo. Ukuba asinaluxolo kunye naye, ngoku khona ukungaphumli phakathi kwethu kum nakuwe, omnye nakomnye. Kodwa ukuba sijonga kuye ngokungafihlisi, size sikuthabathele entliziyweni oko akuthethileyo. Uthe, ezi zinto ndizithethile kuni khona ukuze kum nibe noxolo. Ehlabathini niyakuba nembandezelo kude kube yile mini. Kodwa yomelelani, mna ndiloyisile ihlabathi. Singaba nokungafihlisi, weyisile. kwaye nathi sinokweyisa kunye naye. Bazalwana abathandekayo nodade, la ingomazwi nje angenaxabiso okanye amazwi enziwe ngumntu, kodwa sawashiyelwa ngulo owungamileyo, owenza izulu nomhlaba, owazithobayo, oweza enyameni, waziwembathi isimo somntu, wahamba waya emnqamlezweni, wavuka kwakhona, uhleli phayana ngoku ngasekunene kobukhosi bukaThixo. Siyavuya kuba sinokulikhola ilizwi lakhe. Yomelelani, niloyisile ihlabathi. Ngamanye amazwi, nani ngokunjalo ninako ukoyisa. Oh, into emangalisayo leyo, kwaye ndingathanda uba ndithi kuni, lo ngenalo uxolo kuye unokungaphumli entliziyweni yakhe, apho khona ukungaphumli khona ukuncuncutheka, uyancuncuthekiswa ngeminye imimoya. Kodwa singathi thina uluxolo lwethu, uthe waba into yonke kuthi, kwaye yiloo nto siqhubeka simthemba nokuba kuza ntoni na. Ewe, mhlawumbi bekungekho lula kubafundi ngela xesha. Uthi, inene, inene ndithi kuni, niyakulila nihlahlambe kelona ihlabathi liyakuvuya, niyakuxhalaba nina ke ukuxhalaba kwenu kuya kuba luvuyo. Ithuba lafika, ithuba lafika apho bacinga ukuba konke kwaphelile, ihlabathi lavuya, bonke bavuya, besitiboyisile ngoku, umkile soyisile ngoku, kodwa bazintanda ayisebenzi ngolo hlobo. Kwajika nje yayinto eyahlukileyo, kwenzeka ngolunye uhlobo. Mhlawumbi xesha liyaziphinda kwimihla yethu, zintanda, akukhathaliseki oko. Singajonga phezulu kuye, singajonga kuye, kwaye wabaxelela kuba iyure izawufika apho intlungu yakho yakujikwa ibe luvuyo. Kwaye siyazibuza thina ukuba ingaba selifikile naye lathuba, yonke into ifikile nje oba bekuthiwe izawufika. Kuqala intlungu, kodwa ngoko kwafika uvuyo, kwafika ngokuxolo. Zintanda, andazi ukuba kwenzekani kubo, kodwa ndiyacinga ukuba babenothi kubo ngenyaniso into ayithethileyo ngokupheleleyo inyaniso. Kwaye nathi ngokunjalo singatsho sithi okwakuthethileyo ngenyaniso kuyinyaniso ngokugqibeleleyo, konke kuba yinyaniso. Kwaye asinako ukwenza ngakumbi ngaphandle ukuba simdumise, simzukise uThixo wethu, singaliphosi ithemba lethu, kodwa nje ukuba kubhaliwe ukuba sibe nomonde. KuYakobi isahluko sesihlanu kubhaliwe kumqolo wesixhenxe ba, nyamezelani ngoko zintanda ide ifike iNkosi. Into le uYakobi awayivakalisayo kwabasebenzisana nabo, mhlawumbi nabo bathe bajongana nezilingo ezininzi, kodwa wayenokubanika oku le ntuthuzelo ethi, nyamezelani ngoko zintanda ide ifike iNkosi. Ewe, emva koko ubanika umzekelo omangalisayo womlimi olindayo isiqhamo somhlaba, abenokulinda okuninzi ngako ide kwamkele imvula yangaphambili neyangasemva. Nanokunjalo, yomelela, nyamezelani zizimaseni iintliziyo zenu ngokuba ukubuya kwenkosi kusondele. Ingaba kukufutshane ukuba le ndoda kwaThixo yakuthetha kwixesha layo, ingaba thina sinokuthini? Zintanda, siyakubona kubantu bakwaSirayeli, siyawubona umthi womkhiwane uthe wathamba uthe wabana magqabi siyaliboni bandla kwelinyicala asina kuzinceda ngaphandle kokuba sithembe uThixo wethu asina kunceda ngaphandle kokuba sibeke ithemba lethu kuye sinyamezele njengalendoda kwaThixo esibizayo apha yangu uThixo othembekileyo angasinceda sonke kweli xesha ukuze singabeki amehlo ethu kwenye into kodwa sime siqinile elizwini lakhe yonke enye into izawudlula kodwa ilizwi lakhe liyakuma ngonaphakade kwaye siyavuya ngalo ilizwi lakhe elixabisekileyo elingcwele bathabatheni bazalwane bam abaprofeti ababethethe egameni lenkosi babe ngumzekelo wokuva ubunzima nokunyamezela yabonani sithi banoyolo abo banyamezelayo unyamezelo lukayobhi naluva nesigqibo senkosi nasibona ngokuba inkosi inemfesane enkulu inenceba bangamazwi amangalisayo okumele sizikhumbuze ngawo kwakhona nakwakhona ewe ukuba abafundi babesele benze ngolo hlobo kulamihla ukuba uyakho wafumana kunyanzelekile babhale ngolu hlobo ndiyakholwa ukuba zange akubhale ngokomxhelo wakhe kodwa wakunikwa ngumoya ukuze akuthethe ebantwini bakwaThixo ngalandlela kwaye namhla singathuthuzeleka kweli lizwi luxabisekileyo elingcwele likaThixo yanga inkosi ngasisikela sonke ngumthandazo wam lowo ndicinga sonke kumele sivule iintliziyo zethu nomlomo wethu amelanga siyeke sithule ngokuba sithe sanikwa okukhulu ngalo babantu mele simbulele uThixo mele simzukise uThixo wethu ngokuba simthanda kuba waqale wasithanda indumiso nombulelo kwigama lakhe elizukileyo amen bawethu osemazulwini siyakubulela sonke kulentseni siyakubulela nkosi ukuba amehlo ethu awamfamekanga nkosi kodwa wena uthe wasinika ukuba sizibone ilizwi lakho lithe labalikhulu kakhulu labanamandla kuthi nkosi ngoba siyalibona ilizwi lakho liyazaliseka kuyo yonke indlela udume egameni lakho nkosi oh nkosi ukuba besingahambanga saya phayana besingena ukuthetha ngakho nkosi kodwa sithe sahamba sabona ukuba ilizwi lakho lizaliseke kanjani likwalakheke ngokutsha siyabulela ngezenzo zakho ezikhulu ozenzileyo kwaye usazenza nanamhlanje nkosi awukatshintshi usenguye izolo namhla kude kuse nakuwa maphakathi unkosi siyakubulela ngokunjalo ukunye nebandla lakho nkosi uhamba nalo unyathelo ngenyathelo nokuba utshaba luyithandi loo nto nkosi kodwa nkosi isandla sakho izandla zakho zoluliwe ndumiso kuligama lakho elimangalisayo elizukileyo sikelela abantu bakwaisirayeli nkosi sikelela ibandla nkosi sikele sonke unkosi bonke abachithachithekileyo omnye apha omnye phaya kodwa ibanathi wena unkosi usivumele unkosi basibe nomonde nonyamezelo kwaye ukuba sibe lukhulu ukholo lwethu singadinwa elikholweni lethu unkosi kwaye akhulu umntu wethu wangaphakathi unkosi udumiso kwigama lakho elimangalisayo unkosi nkosi xa sijonga abantu bakho sibone ukuba babambelele kanjani kuMesiya kuThixo philayo nkosi ngamanye amaxesha siyahlazeka ukuba asimi ngendlela ekumele simangayo nkosi Thixo thembekileyo banenceba kuthi usincede kwezi yure zokugqibela udumo kuwe uzuko nembongo kulo igama lakho haleluya amen.